Bokanuru Mposhinza
Ingoma ni chuma Wanacheza kichuma Ingoma ni chuma Wanacheza kichuma
Salama kichuma
chuma
Morogoro kichuma Hata Mwanza kichuma
chuma
Na Iringa kichuma Hata Mbeya kichuma
chuma
Na Kosongwe kichuma Na Singida kichuma
chuma
Wanacheza kichuma
Cheza mpaka chini Tukuone jinsi ulivyo mwepesi Kombe siyo maji Usije ukanywa kakipokosi Nipe tano zunguka meza Tujue kwamba upo na sisi
Na usitumie mtaji Usije ukaja kufisi Kumuziki huu muziki Wanapenda mashabiki Kumuziki huu muziki Wanapenda mashabiki
Wanazizima, wanazizi Wanazizima, wanazizi Wanazizima, wanazizi Wanazizima, wanazizi
Ingoma ni chuma Wanacheza kichuma Ingoma ni chuma Wanacheza kichuma
Dale salama kichuma Morogoro kichuma Hata Mwanza kichuma Na Iringa kichuma Hata Mbeya kichuma Na Kosongwe kichuma Na Singida kichuma Wanacheza kichuma
Kwanza weka besi
Na sekuche tunga
Mambo yawe freshi Kichuma kiko ho Oh 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 Wapinzani wako ho Oh 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 Asai kapandisha mori Ametupa koi anawinda gori Kichuya kafungisha gori Kapita gori amefunga gori Kila kona tunapita Wanafiki kufundisha Kichuma kinapita Tunabaki kuwatisha
Ingoma ni chuma Wanacheza kichuma Ingoma ni chuma Wanacheza kichuma
Chale salama kichuma Morogoro kichuma Hata Mwanza kichuma Na Iringa kichuma Hata Mbeya kichuma Kosongwe kichuma Na Singida kichuma Wanacheza kichuma
Defrave on the truck
Forever Records